Apa Mozambo Bono
Kwa. Exclusive from ZambianMusic24.com.
Mozambo Timbiwa Woni nye chigwera icho Gelo wa Mozango Yeah, bize na komplimenti Ati you look beautiful Yeah, I'm gonna beat you Yeah, if I introduce you Uligero wanga boy Osa esa kukamba jizungu Dimwe bene muma sogo neza vintu Baligero yanga Diepene mupendera ndarama Diepene mukambila muna manga Mwamba na kulangiza maturity Kuvenda venda kusakil opportunity Na kuzibi sako chabe wamba na kukambisa muzake Chione ni kubiri mamonga ni pusi yao na kose hey. Uvipanga Mr. Nice Guy Wamba nogere sabrasho Ulangiza tumakistwa bima uziba nienza spasho Hapa Mozambo pono kwa hey. Mozambo timbiwa hey. Mozambo menyewa Mwanyanya tigwera kaleza Hapa Mozambo pono kwa mm. Mozambo menyewa hey. Mozambo timbiwa
Exclusive from ZambianMusic24.com.